yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori studio Kalangu. Omar Hama nani koye habaruji moɗo e fulfulde e nder koye kibaruji meɗen gallure Agadez no tawda e saɗorma hite lantarki. Caggal mayde député Ali Isiaka ɗiɗaɓo hoorejo suudu sariya mawnuɗo moye lomti ɗum. Nanni pelle joƴƴinama nder lokotoroje to rewɓe e sukaɓe cawrete ngam wallude inniraɓe sukaɓe muynino ɓiɓɓe mum. Yewtere meɗen pinɗiɗon haltana hande na dow filla sukaɓe ummatore waɗɓe fadaji ngam filade wagge ɓingol boɗɗaku nder région Difa. Kore jam hirti e mon yerno kaliranno mi on e nder ko e kabaruji meɗen e fulfulde galluje ɗiɗi ɗe région Agadez. Kan woni Agadez arliti no tawda saɗorma hite lantarki sanne far gollitirɗi hite ɗin dam. So ɗon miccitoɗo ni mbiyen ɗo en dam balɗe tati ni joni ko ɗe ngala hite. Ɗum doni no holla ɗo en dano campagne sonistar latiɗo to bulli kite ɗiɗi ɗin ƴoyta ɗon woni ko dari. Bandi min biyeteɗo Musa Mamman firta waddanimi ɗum binta jaƴe firtiɗe fulfulde.
Gallure Agadez no woni ley nimre balɗe tati ni joni. Ɗum du no wadda faddunde haro yaadu yeeso arzuku leydi. Ɓiɓɓe wuro ɓen du mbi ɗum heƴani ɗum en kettine nane ko ɓe kaali.
On naral bol.
Ɗum heƴimi taƴol hiita kurange neɓi kandu woni haala aranaka horeɓe garɓe to fijo Agadez tok ni seynirimin wiide siri o no waddanammin kantol saɗarma taƴol hiite kurange. Amma fa joni mosola heɓaka gonga ɗum wattimin nder saɗarma gan dernirme min goni
dal obscurité.
To campagne kawjiɗo hiite lantarki mo Niger biyeteɗo Nigelec ɓe mbi'i himɓe gattama wonɓe no golla jamma e ñalowma heɓe ɓe keɓana ɗum mosola. Bara Bouzou Moussa mawɗo campagne hiite mo Agadez.
Présentement nous sommes
fa warande joni nder saɗarma min goni gam balɗe tati bitti ɗi kay kulle kokkoji hiite iso Nichar daraki. Golloɓe amin no wonno nder jamma e ñalowma gam mosola heɓi. Ko fooɗi saɗarma o woni wuddu to tigge to ɓoggi ɗi ɗuuta kan saami ba hiite ge komin goni minen gollida ge wuro gonno.
Hooreɓe région no kaani keɓana ɗum dabare ko watta saɗorma hiite lantarki hantile Niger. Allah e kiɗɗol gineji gollitirɗi ɗi choni char.
Loore njaaro animɓe jahale ummake ader bisinati yaade Agadez. Ɓiɓɓe bomɓe nayo tawdaɓe e malfe leylore Toyota biyete ka pickup njaɓɓa keɗum ley nokku to wiiteɗo enda Cin Taborakam le wuro tawango kiloji capanɗe jeetati e jeɗɗi e ader bisinati. Ɗum do alarba bittiɗo woni ko ɗum waɗi nder yamde jeɗɗi futuro. Ɓe ndillidiɗo e nden e kulle nimɓe tawaɓe nder loore kam fuu. Nani Abdourahmane e Magayi awƴo loore mo loore mum on dillida ko wi bandimin Anise Karim.
Mi wittake talle Tintabarada. Mi ƴanki dow say nammi piɗol malfa. Mi muuyayi mi daro. Mi miili nde mi darake fuu ɓe nanngammi. Mi muuyi mi ruttoɓe. Ɓe tinnino ɓe piɗano ɓe piɗa faa ɓe jotti he am. Ɓe ponni malfa kan he am. Wakkati ko ɓe ponnino malfa kan darimi. Ɓe mbi min pukko min puki. Ɓe ƴami kan loore kan moye jeyka mbimi loore anno. E gaɗi ngayka ɓe mbi min gatta komin jogii fuu le ngayka. Himɓe fuu gatti ko jogi. Bandiraɓe an gere daga jogiiɗo kile say portable. Gari ɓe pinkitikan ɓe ƴami kan yalmi jogaki fay hunde mbimɓe o. Ɓe adi loora kamɓe naati ɓe dillidi e makka. Min jeegonno kamɓe du ɓe nayino ɓe jogi malfaji tati. Ɓe gonana ley cojine min du nomo woni ley helix tariban kabin ɗiɗi. Ɓe dillidi e loora kan. Nayaɓo on wursini dorwol amma memay ba goto. Min mburtodaki ba ley loore kan. Ɗerowol an dogginirgol loora e karta an dentité e mbasu an to tekke amin goni fuu ɓe dillidi. Mi yeeyi to gendarmaɓe mi haalaniɓe ɓe mbindi.
So ɗon miccito e ley kabaruji amin bittiɗi ɗi min gaɗino andinore e mayde deputéjo biyeteɗo Ali Isiaka latinoɗo kan wonno ɗiɗaɓo ardiɗo hoore suudu sariya mawnduɗum. Dey moye woni lomtuɗomo caggal no mayde makko Maine Karta Boubacar secrétaire général mo kawrital ɓiɓɓe leydi jon anda luggal dow dewtere laamu leydi. Nani ko haali dow mum.
no waɗanle assemblée cuɓaaki niɗɗo gooto ko wattate nokku député cakkitiiɗo. Nden ne ko nokku ngun waɗa cuɓaaki kesi ko wattate nokku dekiiɗo hoorejo ardiiɗo. Nani ko ɗum ndaarata hano e dekotoore e makko yaanta hoore mum nokku ciite ɗen. No suɓeteno himɓe ƴeewa no wooɗiri ɓe cuɓata kena du haro baabiɓe kam won ko suɓata ɓe kan ƴeewata harno ayaare jeegom wiiri. Hano ko laawol laamu wi'i inɗe filotooɓe ɓen no ngaddete fedde deputoɓe haaloɓe rese to hoorejo assemblée fande baltiɗi ontirde cuɓaaki ki e mille ami ɓeydan ɗum ga ciite ɗen wattana kulle jeɗɗi nden ne wowta gollidi e kulle jeegom. Ne woodi ƴamɗe jeynaari e ley laabi joƴƴinaaɗi
unicité de la cour mais aussi le nombre.
Lasso e jeetati lewri jeewi tindi ndu nder lokotorore mawnde nde maradi gollal kokkol ɗo endal safareji fuɗɗama to endal ɗum ɗo gam durwidide e nawalla jonte paɓɓe yaade sukaɓe ɓe lebbi tati yaade ɗo endal duuɓi joyi. Ɗum duule majjum ƴewtinteɓe eteɓe ndaare sakoɓe gondi rafi ke ƴoran ñamdu. Mbiyeteɗo ɗen da Musa Dallaadi o woni kaalo dow inde lokotorore nde le maradi. Nani ko wi bandimi Mohamed Maman.
Donner les produits à tous les enfants.
Min ganan kokkol safare sukaɓe woduɓe lebbi tati fa yaade lebbi capanɗe joyi e jeenayi nder wuro Maradi. Safare noon ko hisinta suka ñaw paɓɓe. Min gaɗatan ɗum ɗo laabi nayi. Min piloto minen kokka sukaɓe safare ndi. Ɗum ɗo de ni ƴewama nder balɗe capanɗiɗi e jeetati kam min kokkata safare nde. Arande ni nde min kokki suka kokkol keri ɗiɗo inna no wawa hokkugo. Gaɗa mum ɗo sukaɓe goduɓe rafi keƴol nema nder ɓalli maɓɓe kando min jahan suudu warde suudu gam min etaɓe min pama. Ɗum ɗo sukaɓe fi o ƴewata kan woodi goduɓe lebbi jeego o faya lebbi capanɗe joyi e
jeenayi.
Saabe ñalande jeɗɗire ittanande gam muyninol sukaɓe leyi Niger Sarusi kawjiɗo filla nema e kullentereje ɓandu itti ɗo enda nimɓe latiɓe no jan ƴewa pelle gonɗe no nangani ɓe rewɓe wonɓe no muynina ɗo enda sukaɓe. Nde lokotoroɓe to rewɓe e sukaɓe sawrete tawande hande yantala ɗum woni ko subakoɓe jeyiɓe ƴeewoyi. Nani ɗo enda mbiyeteɗo docteur Bulama Maimuna imo tawa nder nde fedde nde holli mana ɗum waɗi koɓe cingi pelle latiɗe no walla ɗe.
Actuellement nous sommes en train de visiter.
Joni no min tawa min ƴeewa fedde nde rewɓe muynonol sukaaɓe ley loktoroje. Gam no tawa ley jeɗɗire ittanande muynonol sukaaɓe golle maɓɓe kam woni ɓe paamina rewɓe muynonol sukaaɓe. Fedde balla kam ɓe joƴƴini dabareji kesi ko wata rewɓe jeego yaade sappo e ɗiɗo ko ɓe jangini andal fa paami ɓe paamina rewɓe gere ɓe janginaka. Amma pelle ɗen no woodi wonɓen tokkiɓe heɓa ɓe janga ɓe ekkito haru filla muynonol sukaaɓe. Ɓe muynono sukaaɓe maɓɓe wooɗa e keɓa ɓe kolla laawol ngol rewɓe. Nden ne rewɓe gere ɓen ndu ne jii no ada laabi ɗinɗo.
Elle va avoir envie de le faire aussi.
Tati lewru ut duuɓi ujunere e capanɗe jeegom e jeegom warde ɗo enda tati ut duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi ni ko leydi Niger heɓti hoore mum ɗo enda. Ɗum ɗo ɗo andi keegam woni ko nde ñalande julɗe mum waɗa nder leydi Niger e fiilaago mum fuu. Ɗum du ɗum hawtatana ɗo enda e aawol leɗɗe. Mayayi golleji kewɗi sigilama yaade to Sarusi kawjiɗo filla jaaya e ladde mo département o gam durwidide e tenera. Saminu Musa nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Isuf Shaibu mo Mayayi.
A misali in kuka doki
da misali hojama hitare hikkade golleji kewdi ngadama der leydi Mayayi do gattol jungo himbe ballobe far bangere kollade tawa e der ladde ton en golleji gadama ganno wada hektaruji keme tati e nogai golladi der commune Merere no wada kando hektaruji hermi golladi der golle ngadade di no wada millioniji hermi ko watta der mu ngada golle gaɗaɗe ɗe fuu golle aawol leɗɗe ɗo gaɗama. Kando no waɗa leɗɗe ujunaji capanɗe joyi ko deki hemu aawa tirɗi feere feereji.
sabi ale micitade tati leru uto hitande fu mwadi ko jom en kampaniji sukabe umatore here goli dobe e kule jamani kombite internet. Be adake e jamare no tati leru utu nde kawani iti leru utu vitindu wade hiro mango tuenda no kure itanande gam bipe ledi to vitere enda plus montei mogalu nyame. Dauda Amadu umatawa ndera sigili be fijongo nani dima kwa watani mindo mago.
Nufa yeja amin woni minjoka endang dowlabi chelali ni jamani gamin kolla huno fu no wawa watugo de lady men ni sherdi dow chelali jungo di jamani hano Facebook en Twitter en heko nandi em min kebi udal himbe jingam emi hebi be lady men ni sher gombe leede yasi ankayni lawol aranol gol welimi terfi golle amin de ummatore ko godube company ji kan en do e kollimin golle mabbe be andini min do dow laabi celal di de ewama be ando diri dow laabi celal jungo di ku yahiri no handiri
selma sukabe sahara do yaade yeso no fuddoyte no holle o selma du no biyetedo denda Suleiman aga anara kan woni kokko habaru bi leedi mali kan woni no ardi o selma dun do ni sodo miccito do enda puddol silima o illu dubu junaji didi e sappo e joyi woni ko sigil todo mudum yeyi hollay do enda do filla ni be tawabe jonde do enda der telde dun woni leede tati ko leedi Niger no tawa der mum bano bien pelli belabe noni Suleiman aga nara nani ko wi bandimi biyetedo Maryama Jallo Maryama kenda yimo ben tawa kana der leede tati de Niger Mali e Algerie ba ko du filla ngurna mabbe no tiidi ndiyam wala lekol to jangete wala kambe loktorore wodi tungulu no wodi ton kambe sadoromaaji kewdi jahale de mi wonana mi do wadade na der leede tati de ko baye dun da mi yeyno tamara setta der leede Algerie de mi jurana le Niger Arlit Agadez ngardu mi nyame ni ko tokirmi fargawo do hala kakalten kami wananana der Bamako Bamako du mido wada silma on handen kanta mio silma arana on du haltana tando sukabe bibbe bellabe be engara en yewtere meden pindina lerno kalirno mi ciagal no rafia kilo fukingo fodil dubu jinaaji didi e sappo e didi do gadol faadaji do enda der gallure difa waddi ko sukabe ummatore no jogi do enda bono ndaji e wadde golleji dai inoni Nafisa Adam Sirfo wakati ni jangal mudum yewtidi ebe pasaki janol e rewbe kambe barol nimbe dun woni ko sukabe ummatore be region di fagongoni no ngada hawrube e wadde faadaji ganyemmide sukabe ummatore be zender dum do hunde non ko suuli himbe sanne yerno horejo fedde sawar sukabe ummatore settima kirillama Abdullahi wiri
ce phenomene la
o wadi dun ni woni rafi hakkilo fukkingo tawango der region modifa gandemu ummatore no wodi ko watta la sibake min jewtidi e sukabe ummatore be kollimi wiide wakkati takitido oni iri bonon daji gadaadi no duudi no dermun guika en ittol yonki e tetel rewbe hankayni no woyna neddo sanne
d'assassinat c'est alarmant aussi
to mer galmodo bodi fo onkay wana rafi golle watti be sukabe e wadde di golleji sabe majum horebe ardibe region be no don dari do darnde fu ko watta tabe dum acchama tine hankuraw biri kasum mer mawdo mo gallure difa on
parametre sadar maji kewdi no wodi farfi kawrute de go ofu far labi kelali ko yirnan watte der maji didabel joda kalen wadi chaka bibbe leydi tatabel geldo himbe gattetebe yeso e pamana fuy kambe gattete gambe gala andal no handi wi e godube andal yettake gan kambe gonno gatta halaji der ko e pelle sukabe ummatore be minen ewa labi imin jointa ko watta sukabe ummatore be findine gan dabareji lobbi hebi
de quoi les occuper
gadal fajaji kesumdi no suuli himbe jinganobe bibbe leedi be region be sanne ibe ngatta dande yaade horebe mawbe ben kiari Mustafa naniko hali
nous alertons les décideurs
minen gatta dane e horebe gomnati be gatta gite do fi o gan tasadar magi dim yeku yesu
sa explose
yeruno mer mo gallure di famaunde on wiri ko watto fadaji hemre woni ko yi'a der gallure di fande Ɗon wonto kibaruuji men e Fulfulde Tili kirten to jam hirti.